Banna maulile mu Uganda begasse kubanna abo okwetoola ensi yonna okuza olunaku lw'eddembe lya banna maulile olw'ensi yonna. Ebikujjuko by'omwaka guno bitunuulidde engeri omulimu ogwa banna maulile gy'okwataganamu n'ensonga endala okuli tekinologiya omulino wa artificial intelligence, eddembe ly'obuntu n'okunyigirizibwa bakagasaka kwe bayitamu nga bakola egyabwe. Alipoota y'ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekirondoola ebyenjigiriza science n'obuwangwa ku UNESCO ey'omwaka 2022 okutuuka 2025 eraga nti eddembe lya bannamawulire lyongedde okulinnyirirwa ekibadde kitalabwangako okuva eyo mwaka gwa 2012. Abakubagamba nti embeera eno ebadde erudde okulabwako bukyansi eyita mu kyasa eky'20 ekyalimu zi sematale 2 kw'ossa n'olutalo olwa Cold War.